In this zone production.
Tracy in the mix. Africa.
Let's support them by music.
Zuluwap.com.
Chumwemwe constituents.
Only the best.
Mwila, Galatonina Kawama. Ni mwila, Salamana na Luongo. Mwila, Chumwemwe East. Konseni mwila. Aba ipasha kuli mwila. Aba pokelela fe, tabeshi woku bomba. Ifisu mafisa kuba bomba. Ukutemwe kwa pachalo kwa lishupa. Ukukontolola situ kwa lishupa. Songa na mkwa talida. Together let's fight for the better. Moleni leader bana menso ya biri. Bataba mulele shalibanga. Epo alufyanya mufile mwa mulanga. Kumupanga leader mufuaya kabe. Takwa kebo kasekesha bonse. Ukabombe fika fuaya bonse. Uyuwine Eka fawa bantu.
Uyuwine
MP mwila mutale.
Uyuwine
Kateka nisha gwarungu.
Uyuwine
Intungurushi Kabombela wabantu, especially by youthi Kateka nilungu, alala bomba takwa bachinyuku. Mona, takwa daka paturula Nangulo kulandalanda, twakana bakanzile Balia batemo kulandalanda, abaweshe chironga nino kunuma. Bayusi tuleta shabalungu, ukubomba okwena mwali bomba. Abapokelela fe, tabeshi boku bomba. Ifisu mafisa kuba bomba. Ukutemwe kwa pachalo kwa lishupa. Ukukontolola situ kwa lishupa. Songa na mkwa talida. Together let's fight for the better. Moleni leader bana menso ya biri. Bataba mulele shalibanga. Epo alufyanya mufile mwa mulanga. Kumupanga leader mufuaya kabe. Takwa kebo kasekesha bonse. Ukabombe fika fuaya bonse. Uyuwine Kafawa bantu.
Uyuwine
MP mwila mutale.
Uyuwine
Kateka nisha gwarungu.
Uyuwine
Hello, ifintu ni mwila mutale. Until 2026
Nomba
Tulibose honorable. Uwaftala kai mwena. Efe mwabomba vala imwena.
Mwila
Nicho fyo muntu tatasha.
Mwila
Nawalelanda kule mfwafe. Nukula bombe shafe. Mwila okwena na ubomba. Chimwemu hapa nomba ni mayazi. Mitalanga wafuma muyazi. Tabalamba sana na venda kanshi. Amapokelela fe, tabeshi boku bomba. Ifisu mafisa kuba bomba. Ukutemwe kwa pachalo kwa lishupa. Ukukontolola situ kwa lishupa. Songa na mkwa talida. Together let's fight for the better. Moleni leader bana menso ya biri. Bataba mulele shalibanga. Epo alufyanya mufile mwa mulanga. Kumupanga leader mufuaya kabe. Takwa kebo kasekesha bonse. Ukabombe fika fuaya bonse. Uyuwine Eka fuwa bantu.
Uyuwine
MP mwila mutale.
Uyuwine
Kateka nisha gwarungu.
Uyuwine
Ala tatalungu walibomba. Esho na basata bakushilile. Ichipuna kwena bali mwene. Taulole shafe paba wina. Ulafwa kona bapina. Hero, ntungurushi kubombela bantu. Bantu, kesha muntu mo. Ngeza landa cha ibera. Ama totela yotu akupera. So, we give thanks to the Estalung Foundation. Continue with the same spirit, mama. Aba pokelela fe, tabeshi boku bomba. Ifisu mafisa kuba bomba. Ukutemwe kwa pachalo kwa lishupa. Ukukontolola situ kwa lishupa. Songa na mkwa talida. Together let's fight for the better. Moleni leader bana menso ya biri. Bataba mulele shalibanga. Epo alufyanya mufile mwa mulanga. Kumupanga leader mufuaya kabe. Takwa kebo kasekesha bonse. Ukabombe fika fuaya bonse. Kafawa bantu.
Uyuwine
MP mwila mutale.
Uyuwine
Kateka nisha gwarungu.
Uyuwine
Ifintu nilungu. Kafawa bayupi. Elo tuletasha no mutakatifu. Wanshida nakuba kosele mkwa kwe misepela. Umukamba kedi. Olonzile shijo. Kafuaya ukubika mumatumba. Bye bye uti talala. No kutwale chilonga nino pantanshi. Onalebo Felix.
Jenby.
Onalebo Kelly.
Zenwap.com.
Wanu Thomas Sha Naebo. Wanu Sabeni Bana Mapalo Atushali. Onalebo Sebastian Munkongo. Wanu Kamala Aki. kina popo.
Jing Lee Zone Production.